singa okwagala kwali kulabwa oba nga kukwatwako wanditegedde bwe nkwagala. I love you honey. Thank you.
Abamu bapapa ne ba making us a decision naye bigendererwa babeera banoonya kampani choka ye Katonda fena twagaliza red carpet. Oh, I will wish buli omu yandibaddenga gwe ategeera okwagala ngwotakadde. Oh, I will wish buli omu yandibaddenga gwe.
Me and you,
red carpet.
Me and you,
tukumbe
obumuli buyiwe
abakadde
basanyuke.
Bikoze byendowoozaako ebyali ebirowuto byona obifudde ebikwatako
ebintu byampeta obudde bwakadaali kekaseera tutambulire ku red carpet.
Fete twagala kumanya tulye n'omukunyumirwa tukumbako mu maaso g'abagenyi. Me and my boo,
my baby, my sugar, my honey.
This will not end in tears. Betweyagala
me and you,
red carpet.
Me and you,
tukumbe
love wetu,
red carpet.
Tukumbe obumuli buyiwe
red carpet.
Abakadde basanyuke.
Yeah.